Blog Talk Radio.
abato mu muco karande tubigeri hame abashaka intambara barindira ubusa
Turashimiye Jean Paul mu kiganiro cyanyu cyo kuri buri wa kane uyu munsi mutegurirwa kandi mukagezweho nanjye buri wa kane uyu munsi tukaba turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2020 nk'uko mwashoboye kubibona bashoboye kureba kuri gahunda y'ibiganiro byacu mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi w'imena ndetse akaba ari bwo bwa mbere aje mu biganiro byacu ariko akaba atari umushyitsi kuri mwebwe ndetse no kuri jyewe ni Premier Ministre wahoze ari Premier Ministre w'u Rwanda Bwana Faustin Twagiramungu tukaba rero twifuje kuganira nawe uyu munsi kubera ubunararibonye ndetse n'imyanya yagiye akora muri guverinoma no gukomeza guharanira impinduka mu Rwanda uretse n'ibyo ariko n'imirimo akomeje gukora aho ari mu gihugu cy'ubuhungiro mu Bubiligi gerageza nawe guharanira impinduka nk'uko natwe twese dukomeza kubigerageza muri uyu munsi rero nako kuri uyu mugoroba mu by'ukuri urugamba afite ni narwo rwacu ariko ntitwabuza kumushimira kuba yashoboye kuboneka muri aya masaha iwabo akaba ari mu gicuku ariko yaje kwifatanya natwe kubera ibibazo by'ingutu byugarije u Rwanda cyane cyane akarengane gakomeje gukorerwa umuturage ubwicanyi bukabije budafite ibisobanuro bukomeje gukorerwa umuturage w'umunyarwanda inzara igiye kubamara harimo icyorezo cya COVID-19 cyangwa se coronavirus disease ya 2019 Leta y'u Rwanda rero bikaba byaragaragaye ko iki cyorezo cyaje ititeguye sinavuga ko ari nacyo cyonyine cyaje kititeguye yende ifite ibindi ihugiramo bikaba rero byaragaragaye ko umuturage ari we urimo uhakubitikira ntabwo ndi bubatindire rero reka mpe ikaze mzee Faustin Twagiramungu ariko mbere yuko muha ikaze muri
studio benshi mu muzi
nk'umuntu wabigize imirimo itandukanye mu gihugu ariko cyane cyane nka Premier Ministre w'u Rwanda na Perezida Perezida wa MD w'ishyaka MDR ndetse ubu akaba na Perezida w'ishyaka RDI Rwanda Rwiza akaba ndetse n'umuvugizi wa Report Polaire wa MRCD nyakubahwa rero Faustin Twagiramungu nongeye nakuguhaye ikaze cyangwa bwa mbere muri studio z'ibiganiro byacu ariko akaba atari ubwa mbere tuvuganye ikaze rero muri ikiganiro niba unyumva reka tubanze tuvuge ko mbikorera bitunganye mbere yo gutangira ikiganiro cyacu
murakoze cyane kumva ijambo yamunyuze neza ariko kuko numvaga harimo ibintu bita eko ni ukuvuga
wisubiravuga
nkumva ijwi ryumva nkwifuzure niyo nisubiramo
urumva bigabanutse
ariko njye niba munyuga n'ibyiza ubu biragabanutse nta birimo rwose
reka tugerageze kubitunganya neza ariko nanjye ndumva bisa nkaho bigabanutse reka niba unyumva ubungubu yenda twakomeza njye ndumva nkumva neza noneho bigabanutseho gatoya nizera ko biribuze kuva mu Burundi
mira ibyo bigabanutseho ni ukuvuga gatoya niba unyumva ngira ngo nibyo byangombwa
ndakumva
ndagira ngo rero mbashimire kuri ubu butumire bwanyu kugira ngo ngirane ikiganiro na radiyo yanyu ndabandamutsa abumva radiyo nkaba kandi nishimiye ko tuza kuganira ibyerekeranye n'ibyo mwari mumaze kubwira abatwumva bose kugira ngo tubabwire ibitekerezo byacu tunababwira ko tubakunda ariko tukababazwa n'akababaro abenshi bafite muri iki gihe kuko ni igihe cy'amaga iyo maga rero yamaze mu myaka 26 ni ukuyihanganira gusa nkaba nibwira ko urubyiruko uzakomeza gushyiraho umwete kugira ngo babe mu Rwanda rwiza bumvikane nk'abanyarwanda kandi barukorere rukomeze rutere imbere kuko twese turi ku isi ariko n'igitagihe nkaba mwifuriza abato kugira ngo bazarambe babeho neza babeho mu mahoro batunge batunganirwe kandi twese Imana ikomeze turamburire ibiganza byacu muri iki gihe murakoze
urakoze cyane ni wowe rero ukoze nibaza koko bya bintu hari abanyandikira bambwira bati turamwumva neza ni wowe twumva gusa naho wisubiramo reka numve ko yenda byahinduka ariko sinzi niba nawe ukinyumva niba ukinyumva wambwira niba unyumva noneho okay nibaza bigabanutse ikibazo ushobora kuba nkibonye aho cyari cyaho byari byapfiriye uvuze uhereye uvuga uti nako hari ibyo wavugaga usuhuza abanyarwanda uvuga uti nifuza ko urubyiruko ruzagira ejo hazaza heza birakomeye cyane mu dukurikije ibiriho bibera mu gihugu cyacu muri iki gihe kumva ko yenda umunyarwanda cyane cyane urubyiruko yatekereza ko ejo hazaza ashobora kuba harebesha amaso ye urabona ko turacyafite urugamba rukomeye cyane ndetse bikaba ari bimwe byanatumye ngira ngo nguhamagare mu butumwa bwawe tushobora kuza kubigarukaho ariko noneho nk'uko nabivuze ntangira ubunararibonye bwawe ufite muri politiki nyarwanda imirimo wagiye ukora ndetse ntatinye no kubivuga mu magambo ukunze gukoresha ari amagambo rimwe na rimwe akomeye wamagana ibikorwa n'iriya leta biri muri bimwe byatumye nifuza ko ari we tuganira kuri iki kibazo cya mbese uburyo leta y'u Rwanda irimo yifata mu kibazo cyo guhangana n'iyi coronavirus mvuze guhangana n'imyitwarire ya leta simvuga imiti ibipimo irimo gufata ahubwo n'uburyo irimo gufata umuturage ubwo ndashaka kuvuga mpereye ku byihutirwa ibyabaye ejo twagiye tubikwirakwiza haba kuri za Twitter haba no kuri za Facebook abantu barasiwe basore babiri barasiwe i Butare bavuga ko batubahirije amasaha cyangwa se amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus ndabizi ko wabibonye nkuko nanjye nabibonye mu magambo wavuze kare bavuga uti biteye agahinda na emotion nagira ngo noneho nguhe umwanya ugire icyo ubwira abanyarwanda mbere yuko tujya yenda no kunenga ariko wowe ukibibona mu mutwe wawe waravuze hari icyo wibwiye watekereje iki wavuze iki wibwiye iki reaction yawe ya mbere niba ushobora kugira icyo ubwira abadukurikiye uko wabibonye ukibibona iriya réponse Premier Ministre
murakoze cyane kumbaza icyo kibazo iki ni ikibazo cy'isi yose ari umuntu ukuze ari n'abantu batoya baribaza icyo bita coronavirus baje gusanga mu kinyarwanda babyita ngo ni icyorezo kandi koko ni icyorezo ni nk'uko kera mu kinyarwanda bavuga ngo haje muryamo ariko muryamo wenda ubwo yabaje mu rwanda ubu ni isi yose biratangaje kubona bavuga ko abantu bageze kuri miliyari eshatu ku isi yose ubu badashobora kuva mu mazu yabo bafungiye aho ngaho icyorezo cyaraje ntawe cyasize nta n'uwavuga ko afite imbaraga zo kugihagarika wenyine barashakisha imiti ariko kizahagarikwa n'uwiteka iwacu rero cyarahageze birumvikana kimwe n'ahandi mu bindi bihugu bya afurika no ku isi yose nk'uko maze kubivuga twabonye rero umukuru w'igihugu akaraba intoki kuri robine n'ibitambaro byo kumuhanagura ariko agakaraba avuga mu cyongereza kugira ngo we na bashebuja bamwumve ntabwo abanyarwanda miliyoni cumi n'ebyiri ngira ngo bavuga icyongereza ni mbarwa ariko yarabikoze nyine abikora ariko yirengagije ko we uko yakwifata iwe atari ko abanyarwanda bifata abanyarwanda ni abakene singiye kuba ko ari abatindi ariko ni abakene turabizi ni igihugu twavukiyemo n'ibihabera ubu ngubu turabikurikira bagize gukena bo byo barasenye rwose kuko abavuga ko u rwanda rukize n'abantu b'abaswa batazi iby'iwacu ntabwo gukira ari ukugira umujyi nka kigali wubatswe n'amafaranga atavuye mu rwanda yubatswe no mu buryo akarere kacu gateye cyane cyane umuntu yavuga ko wubatswe n'ibintu umuntu yakwita magendo yuko iyo kongo itaza kubaho u rwanda ruba rumeze uko rumeze nkaba rero nibwira ko umutegetsi w'igihugu kongo asa n'aho yayogeje yarayivugiriye ubu ngubu mu by'ukuri asa n'uyitegeka nabonye n'umuperezida wa kongo asa n'uwamuyobotse yagiye gukubita amatako mu rwanda ndetse n'undi umwungirije niba uwitwa perezida ni Tshisekedi ushaka kuvuga Tshisekedi umwungirije sindi niba amwungirije uwitwa kamere we yatashyeyo n'ubukwe yidagadura cyane atanga ari nka 30 kugira ngo nishyo niko babyita abo bose ni nk'abantu bameze nk'injiji igihugu cyabo ntabwo bazi ko gisa n'icyaguzwe cyangwa se gitegekwa ku buryo bw'amayeri akaba aribyo bitumye iyo bavuga kigali mujye mutekereza ko nta kigali igihe kongo idahari igihe kota itibwa igihe zahabu itibwa igihe ndetse na diyama itibwa n'ibintu by'amagendo ntabuze abakene rero baracyariho mu cyaro kuko urabona ufite ibintu bashobora kuba mu cyaro abantu bari mu mahanga twese ntawe utavuga ati kanaka uyu nguyu namwoherereza amafaranga yo kugira ngo azagure umunyu azagure se ya akenda cyangwa se azishyurira umwana ku ishuri abantu badashobora kwigurira uwo munyu cyangwa ngo bigurire ibindi barakene iyo gukena rero gusinda utindaho kuko abo mbwira barabyumva kandi dukomeje gusaba imana kugira ngo bakomeze izarenze wenda ukuntu izakinga akaboko nabo bagire umukino wo kubaho kimwe n'abandi bantu gusa rero iyi virus yaje isanye ni virus indi virus rero virus ni mu butegetsi bwa perezida Kagame iyi si indwara isuzumwa n'ibyuma ni indwara tubona mu byo abantu bakora tukabona n'uburyo bitwara abantu si ugukena gusa bibababaje bafite n'agahinda ko kutagira uburenganzira mu gihugu cyabo abanyarwanda cyane cyane ngo ugire urubyiruko ni ukuvuga abantu bafite imyaka tubabare tuvuge kuri 12 batangiye kumenya ubwenge ukazamura wenda ugeze kuri za 40 na 45 ubu ni abantu mu by'ukuri batamenye iby'amateka ya kera ariko nkanjye iyo ngereranya nkareba ibyo nzi ndi umwana ufite imyaka cumi n'ibiri nari ntangiye ikore sogonde batangiraga umwaka wa karindwi hanyuma bagafata umwaka wa mbere bagakomeza habuye nindi Kigali ibyo nabonye mbigereranya n'ibyiruhungubu nkaba nzi ko ndi mutoya bavuga iby'ubuhake sinabyumvaga cyane ibyo ari byo ariko najya njya kuva sushefu twari duturanye njya kureba ibyo bakorera abantu gukubitwa kubatisha imisoro gukubitwa kubatakoze ku mihanda n'ibindi by'ibyo guheka abasushefu guheka abagore babo n'ibindi by'ibyo ibyo ni ibintu nabonye ariko iyo ubigereranyije n'ibikorwa mu Rwanda iki gihe ntaho bihuriye nubwo ko ibintu by'ubuhake uko byari bimeze n'ibyo ngibyo by'u akazi k'ingufu nabwo gakoreshwa n'ababirigi icyo gihe ukagereranya n'uko abantu bitwaye muri iyi agahinda abanyarwanda bafite ntabwo bakagereranya n'uko bari bababaye cyangwa se agahinda bari bafite igihe cya koroni n'igihe cy'abatware ntabwo babigereranya ibi ni ubu ni amahano yandi ni kimwe na virusi nayo iyo tutazi n'igihe izakirira kuko umuti wayo wagombye kuba umuti wa politiki ariko mu Rwanda murabizi ko ntawe ukora politiki ukoze politiki ashaka kuvuga ko nawe afite uburyo yayobora igihugu uwo no kumwica none rero umuntu perezida wa repubulika y'u Rwanda yarakarabye akaraba yirengagije akaba akaga abanyarwanda barimo akaraba atazi ko abo bantu baba mu nzu zitagira umuriro wa elektrisite akaraba azi neza ko abo bantu batagira amazi mu nzu iwabo ugira amazi uwagiye kuvoma akayazana mu kibindi cyangwa se akayazana mu isafuriya akayatereka aho ngaho nawe gutekesha no koga rimwe na rimwe bagatinya kuyoga kugira ngo bataza kubura ayo batekesha ibintu byo gukaraba kuri yaberekaga avuga icyongereza ni ibintu byo kwishungura iyo ashaka kwibagiza ko nawe yateye indi virusi virusi y'ubutindi bayirutse kugira ubwoba bayirutse kumutinya kubera ko uvuze ibyo adashaka amwica none rero njyewe uko mbibona iyi vayirusi nitabona reka ngo umuti uboneke babone rubanda bakire bene bongere biyemere uko babaho bagakurikiza amategeko yafashwe na leta bakayafatira bakurikije iby'abazungu basa naho bakora inaha ngaha abantu barashira nawe umaze kubivuga bamwe bagira aho ngaho bagasa n'abiyahura nabonye bajya gukuga mu bishanga cyane cyane igishanga cya Nyabarongo abantu ejo barambwiye ariko sinabigenzuye cyane mu bikurikirane ngo hari umwe wariwe n'ingona abandi ni abantu numvise abana b'ibutare babiri ngo babasore basohotse hanyuma baza guhura n'abapolisi abapolisi bati mwarenze ku mategeko abana bagira ngo bisobanure umwe bamukubita urusoro undi agize ngo aratabara ashaka kuvuga ko ibintu wakoze atari byo nawe bamukubita urusoro banyarwanda banyarwandakazi ntabwo igihugu turimo bazi agaciro k'umuntu iteka kubwira umuntu ni ukumubwiza imbunda ukamwica uwo muco rero waje mu bantu bagomba gutanga amahoro abagomba gutanga amahoro niwe bahindutse abicanyi bafite aho babica ku mukuru w'igihugu kuko biratangaje cyane kubona umuntu uvuga ko ategeka igihugu ajya nko mu bana ati ngewe sinzi ahantu nigeze kubivuga ati inzu yanjye mubona ngo inyubako yanjye ngo wayikoraho kuyikoraho ni kuvuga we nashaka kuyisenya ngo namwica ngo kandi namwe ngo mwamwica abana bagakoma mu mashyi ibintu byo kwica ni ibintu bimuri mu mutwe bimuri mu maraso wagira ngo yabirerewemo ati nishe witwa sekisi ndashunga ati kandi yewe ntacyo bintwaye yari yarinze umurongo wanjye utukura we umurongo we ati kandi nta n'uwo nzabisabira imbabazi umumaro w'umwicanyi nk'uyu nguyu ni virusi ye iyo ni yo gituma ko virusi abantu batinya cyane ni virusi y'umutegetsi uri mu Rwanda sinzi rero niba hari izindi muntu yavuga gusa iyi virusi niba uko ikomeje kwitwara mu bihugu byose nuko ikomeje kwitwara mu Rwanda bafite agahinda kangana n'intimba mugani wa babandi n'agahinda ko kwibaza niba bari mu gihugu cyangwa se bari mu muriro utazima ibi bintu bigomba kumenyekana ko abanyafurika ntabwo dushobora kwitwara nk'abazungu ntabwo dufite ubushobozi bwabo niba rebi uburyo bwose abanyarwanda basohoka muri ayo mazu kuko amasoko abazungu bafite kishya abanyarwanda bafite umunyarwanda kugira ngo abeho ajya gukura ibijumba akavyo abivanye abyikoreye akabyoza yagize imana afite amazi akabitonora aka cyangwa se ibyo bita guharura akabiteka bakabirya mutu ibishyimbo nuko hari ubwo ajya kubisaba cyangwa se akabivana mu isoko atanze udufaranga twe ntabyo abika benshi ntabwo bafite ibishyimbo mu mitiba kuko byagendaga kera noneho kugira ngo bafungire nta kintu bafite mu nzu nta mazi nta biryo ni ukuvuga ko ashaka kubica nibashake rero ukundi babikora wenda bajye bagibiye ku misozi bavuga bati agasozi aka naka ntabwo umusohoka nawe ubundi uko babifashe bigana abazungu Kagame ni umuzungu ngira ngo ubu muramuzi n'umuntu wibera mu ndege yibera mu isi itari yacu uretse ko igihugu cyacu amaze kugitobatoba cyo kimukijije ntabwo rero navuga byinshi ngira ngo nibyo ngibyo reka tugereranye iyi virusi iteye agahinda ku isi yose tugereranye na virusi y'ubutegetsi bwa Kagame bugiye kumara abantu no gufata ingamba akazifata ku buryo atabanje kwibaza niba rubanda izayemeza icya kabiri nakongeraho ni abantu bakomeje gupfa batazagira ikivurira ngo aba rero nsaba abantu bavuga ko bashinzwe umutekano abo banyine bamenye ko abanyarwanda atari inyamaswa abanyarwanda n'abenegihugu igihugu ni icyacu ntabwo igihugu ari icya Kagame ntabwo Kagame agomba kujya akora nka bimwe bya kera ngo irivuze umwami Kagame nkaba nibwira ko abanyarwanda bagombye gushyira hamwe bakamuha isomo ryo kubumviza ko ari umunyarwanda kimwe n'abandi ko yagombye kubategeka nk'umuntu utabategeka nk'inyamaswa amagambo yanjye nayo
urakoze ndaza kuhagaruka unyihanganire kuko mu by'ukuri nubwo abo tubwira abo Kagame we ntabwo azabyumva ntabwo ari ubwa mbere ahubwo nibaza ko ari uguhindura abo tubwira tukamenya ko Kagame watazigera ahinduka ndetse n'agatiko k'ubutegetsi ndetse n'ubutegetsi ayoboye ariko ndasubira inyuma gatoya uvuze kubya iriya bise WHO cyangwa se World Health Organization challenge imwe byo gukaraba intoki ubona koko ko ari ibintu biri byo kwishongora niwe ukoresheje ayo magambo by'ubwishongozi ariko hari n'akandi kantu katari janye na commentaire nifuza gukora umwe mu bakurikirana ibiganiro byacu yo userivi yaravuga ati yagiye ataginga abantu bose kuri Twitter yishyiraho wa Sudan president wa Sudan ashyiraho Tshisekedi ashyiraho Boris Johnson uwo ni premier minister w'Ubwongereza ashyiraho Kenyatta ariko ntiyigeze ataginga mugenzi we bahanye imipaka u Burundi ndetse n'uwa Uganda ibyo nakari gaciyeho ntabwo nifu ntabwo yenda aricyo turi buze kugarukaho ariko narabibonye ubona ko koko atari president w'abanyarwanda wa East Africa ahubwo afite koko isi yindiye abamo nkuko nawe wabivugaga ariko noneho ndagira ngo nsubire inyuma nubwo incompetence ya president cyangwa se ubushobozi buke bwa Kagame bwagaragaye inshuro nyinshi ku miyoborere y'igihugu abakenya nahoze mbireba hari article ntashobora kugira wakise none ariko ndaza kuyirebaho hatoya barimo baratabaza bavuga ko uburyo leta yabyitwayemo bidahagije ariko bakanavuga bati perezida wacu amaze kugaragara inshuro ebyiri kabiri kuva iki cyorezo cyaza kabiri nibwo yaje kwadresa cyangwa se kubwira abanyakenya iby'iki cyorezo cyangwa se n'ingamba leta ifite perezida Museveni aza buri munsi mukanya ndaza gushyiraho ka audio ke k'umunota umwe aho asa nkaho yakoraga reference cyangwa se avuga kuri ba bantu bakubitanaga inkokora avuga ko ari ibintu by'ubugoryi ibyo nkaba narabibonanye Kagame igihe yakiraga uriya Munyamerika Buffett bavuga ko guhana intoki zitakiri ari ibintu byakwanduza ariko nibura we yaje inshuro nyinshi ndetse akavuga ati dore team yanjye igamije guhangana n'iki cyorezo ariko akagaragara akagira icyo abwira abaturage perezida Magufuli akajya hariya nawe akagira ibyo avuga kuva iki cyorezo cyaba keretse niba ubu turimo tuvugana ubu aribwo Kagame yenda arimo abwira abaturage yagaragaye yicaye muri sale ya conference mu cyumba cy'inama wenyine ngo akurikirana iby'inama ya G20 ntarigera agira ikintu na kimwe avuga cyangwa yewe nuriya uri mu mwanya wabayemo wakoragamo w'umukuru w'intebe ministre w'intebe mbabarire nta kintu turigera twumva bavuga urete kujya batwandikira inyandiko gusa ngo habonetse abandi barwayi magana ngahe iriya leta mu byukuri ibintu nk'ibi ngibi sinzi ko ari byo kubinenga bihari ariko kuba umukuru w'igihugu mu cyorezo nk'ikingirana abantu bakaburara bakabwirwa abandi bakaraswa barasirwa kuba basohote kwe gushaka ibyo kurya ni ikintu niki cyasobanura impamvu adashobora kujya hariya ngo nababwire abanyarwanda ati iki cyorezo ni kibi cyane dore impamvu mushobora no kuraswa bibaye ngombwa kubera ubu bwacyo ariko akaba yicaye ahantu atagaragara ahubwo umugani agasubirisha amasasu gusa akaba ariyo reaction ye akora abanyarwanda bataramwumva iyo myitwarire yo koko nubwo tubona ntazahinduka yo uyivuga hige
iyo myitwarire irerekana ibyo mwita character Kagame ubuyobozi afite mu gihugu si ubuyobozi bwo kwita kuri rubanda niho twibeshyira cyane Kagame yakoresha igihugu cy'u Rwanda kugira ngo yirundire umukiro kandi akorere na bashebuja kuko Kagame adafite abo twita abazungu n'abandi nk'abo bameze nk'abo bamushyigikiye cyane cyane muri politiki bamwogeza cyane ko ari icyamamare uyu muntu uzi ubwenge ni umuntu wize amashuri menshi mu gihugu ni umuntu wazanye byose ni umuntu wakijije abanyarwanda birengagije abo yishe biteye isoni iyo muvuga ngo ngiri iki se umuntu yakivuga nuko mumbabarire ntabwo ibyo bya dongo ubundi njya mbivuga ariko abanyarwanda baca umugani ngo ushyigikiwe n'ingwe aravoma Kagame nta wari we adafite abamushyigikiye abantu bamushyigikiye ni indi gikoloni yateye ubu abanyafurika bafite uburyo bakoronijwe butazumvikana butanasobanutse tugiye kumaramo imyaka 60 Kagame si ni iki koko Kagame ni iki adafite abo bantu b'isambu ku isi bamushyigikiye nawe akaba igisambu gikomeye maze kuvuga ibya Kongo Kagame ntabwo ibyo afite si umurage wa se ukunda akiza ubungubu ntabwo ari amafaranga yakoreye iby'abanyarwanda rero Kagame ntabyitayo abanyarwanda ni igikoresho kuvuga ngo yajya no kubabwira ngo ijambo kimwe nabo ba Magufuri cyangwa se ba Museveni cyangwa se ba Jomo Kenyatta iyo byo ibyo atabyitayo kubwenetse ni nk'uko wenda yavuga ati yumvise ko bakoze akantu k'imvururu no kujyamo akabica uriya muntu ibyo by'ubutegetsi no gutegeka impuhwe ibyo ntabigira reba rero mbongeye uko mbibona iki cyorezo kica kitica we icyo yakumva ni uko bashatse bamwe banapfuye nawe agasigara ari ukuvuga ngo hari impuhwe ngo afite nta mpuhwe Kagame agira yaza kuzigira ntaba yaragiye yica abantu nawe uzi bamwe bagiye bamugirira ineza idasanzwe ntabwo ngiye kuvuga amazina yabo namwe murabazi kika niba ari rubanda babikeneye navuga nk'abantu babiri reka mvugire uwo bita Gisa Rwigema wateguye ruriya rugamba urupfu yapfuye si igihe uvuga bivugwa n'abamurindaga nk'uko byagenze ariko hari n'abandi nk'abo ngabo ntajya kwirwa mvuga ngo ubwiye bo bakarigiye barapfuye barakoranye bakoranye mu biro ubwiye ko babyigana bamufashije nk'uko umuryango ubivuga intabezi yabyitayeho abitwa barwagukamba Karegeya Patrick we arababaje kuko bakoranye mu biro bigiye n'ibintu yinyanyibwira reka mbisubiremo ndetse na Shonga nawe nari muzi babahingana twababyumvise intambara igitangira hamwe n'uwitwa Bunyenyezi abo ni abantu babanye nawe ariko kubica kuri we yumva nta kintu bitwaye n'ubu rero abantu bapfa ntabwo Kagame wabyitabitayeho iyo mvuga ngo yajya gusumva ngo ufate ijambo ngo nyabone rwose ngo mukomere ngo kandi mukomeze mwifate neza ibyo ntabyitayeho reka rero mu magambo make ubuyobozi buri mu Rwanda abanyarwanda hari ikintu kimwe bagomba kwishyira mu bwonko bwabo kimwe gusa nibumve ko igihugu ari icyabo na Kagame yumve ko igihugu ari icyabo Kagame we ntabwo yumva ko igihugu ubungubu ari icyabo yumva ko igihugu ari iki kuko ukibamo utumviye amategeko ye agomba kukwica nta rundi rubanza niba rero munyarwanda kazi musore n'inkumi n'abandi babyiruka igihe muticengejemo ku gihugu ari icyanyu mwebwe abene igihugu Kagame azakomeza abatubature iyo virus yazayibacinyuzamo kuko iyo ducengejemo twese kubera ubwoba ariko igihe muzumva ko igihugu ari icyanyu ko agomba kugikora nk'aho yabaye umugaragu wa rubanda we akabyumva cyo niba atarabyumva cyo azakomeza kuko reka rero ndangirize wenda kuri iki ngiki ni ko Kagame afite inkomoko Kagame afite uko yarezwe uko yarezwe ntabwo ari byo mpimba naganiriye n'inshuro zitari hasi yenye n'umwami Kigeli wa gatanu we yari azi uwamubyaye ni ukuvuga ko yari azi papa wa Kagame akaba azi na Kagame nicyo umuryango wabo bari baziranye kuko buriya nababyara nuko abantu bamwe batakurikira bamwe bumva ngo nabega ngo abandi n'abanyiginya ariko iyo ukurikiye amategeko bose bava kuri famiye imwe rwose ni amaraso amwe kubera gushyingirana kwabo bashyingiranye kuva ariwo bita ngo Sabizeze yinjira mu Rwanda kugeza mu myaka ya nyuma wenda ingoma ya cyami ivaho aramuzi rero bihagije yambwiye byinshi ntashobora kuvugira aha ngaha ariko urukundo rw'igihugu n'urukundo gukunda abantu nta biri mu mutima wa Kagame Kagame ni ukwikunda Kagame ni umuntu ushobora guhora Kagame ni umuntu wakijijwe n'uko yagiye arimbura abandi avuga ko bamurwanya bamuri mubereye mu nzira Kagame ni umuntu ushaka gukira ibyo gukiza rubanda ntabyitayeho nkaba rero nibwira ko ibyo nibyo mumuvuga ngo yamera nka Magufuri cyangwa se akamera nka Museveni cyangwa se akamera nka Perezida Kenyatta yireka rubanda kuri we rubanda nta kintu rubanda imubwiye niba ari ikimubwiye yagombye kugira izo mpuhwe ubu ngubu akavuga ati nakoze amakosa abantu aho kugira ngo baraswe reka mfate indi migambi cyangwa nanjye nzungura iki gihugu cyose ngenda mbabwira ko ibi bintu bagomba kubyitondamo bafite nk'uko bifata kundi iki ntibavuze ni wavuze ngo uminisitiri ngo na minisitiri w'intebe ngo ntacyo akora minisitiri w'intebe ryo bari bakwiye no kuzabiga iyo zina bazarihinduye kuba minisitiri w'intebe ntabwo abana bato batumvira ibyo bivuga abaye minisitiri w'intebe gusa ntacyo byabimaze bazabwiye wenda umukuru wa guverinoma nabo Kagame bamwita umukuru w'igihugu bazabihindure we nanjye narabibaye nta gaciro yaba afite kuba nta jambo yafata mu gihugu ngo ryumvikane abaye nk'ukuri ijambo cyangwa kuvuga ijambo cyangwa se agashaka amatwara yo gushaka kwiyereka cyane ubwo Kagame yamuhitana Kagame ntabwo ashaka ko hari umuntu uvuga kugira ngo amurushe amagambo ugire ukuntu yikaraga imbere y'abantu abantu bose babahinda imishyitsi irimo rimwe bagakoma amashyi batagomba kuyakoma abantu bari mu Rwanda bari muri guverinoma barutwa sinarebwe ngo barutwa n'abapfuye nibikomereza inzira yabo ariko habayeho ubuhake no kwitwara nk'uko abantu bitwara kuri iki gihe cya Kagame biratandukanye uwari uhatswe yabaga afite shebuja akamenya ko shebuja wenda yamugabiye akanabimwubahira ntabwo ubuhake byari ibintu byo kuvuga gufata umuntu ugakubita ukagaya ukamwikira igihe ushakiye n'ibintu nk'ibyo biratandukanye cyane nicyo gituma abantu bagomba kwiga amateka y'igihugu cyabo ibi ni ubungubu ntabwo uhuriye n'ubuhake ibi ni ubungubu ni ubuja kuko iyo uri umuja bakwitira igihe bashakiye ugakora ibyo bashaka nta gitekerezo cyawe ugira nta n'icyo wavuga wowe wifuza wakwikorera ngo rero ngira ngo kunkunze bavuga ko nkunze kurambira nayo natangiye amagambo yewe nta gusaba ko wenda wajya mwirekera aho ngaho nkarekera aho ngaho reka ndikira aho ngaha ntabwo kuvuga ko Kagame yakwitwara kimwe n'abagenzi be ntabishoboka
ibyo urimo kuvuga n'ubundi nakabikoze ariko ntabwo ibitekerezo bimwe birajyana n'ibyo n'iki kiganiro kandi nta yindi ngingo turi buze kuvugaho dufite izindi ngingo yenda byakumvikana iyi minota dufite yose turayikoresha kuri iyi myitwarire ya leta kuri iki kibazo kandi ibyo urimo kuvuga urabona ntabwo ari nakenshi twe tunagufite uretse gusa ko yenda ubutumire tuzakomeza kubwohereza kugira ngo uzadufashe n'amasesengura y'ibindi ariko ni inama utanga haba ku rubyiruko ndetse yenda ntiwamenya hari igihe ngo ibintu n'uguhozaho yenda nabo bazageraho bakajya bavanamo mu magambo icumi yenda ntazabura tubiri tuzagwa mu mu matwi yawe wenda ugahinduka. Ariko reka nsubire n'ubundi kuri iyi myitwarire ya leta. Hari wavuga kuti nta rukundo agira, mu by'ukuri nareke kugira urukundo, ariko areke tugira uburenganzira bwacu yenda urwo rukundo arwigumanira. Hari abapolitisiye benshi tubona iyo bajya kwiyamamaza bavuga ibyo bazakorera abantu, asigaye tugasigara tubapimira ku byo basezeranye n'ibyo bazakora, ariko atari ukumva ko gusa ibintu ushobora kubitwara uko wishakiye, kuko nyine uzi ko ntawe uzagira icyo akubaza. Ariko ndagira ngo ngaruke ku byo wigeze kuvuga uti nta mitiba igihari mu gisirimu ubungubu. Iyo mitiba rimwe na rimwe hari igihe bakoresha za frigo bakabikamo ibintu bikaba byamaramo iminsi ingahe. Mu Rwanda rimwe iyo mitiba yari inasigaye byari guhinga utuntu hanze, inyanya se, utuntu duto munsi y'urugo, amashu. Ibyo urabizi neza ko babivanyeho, nabyo babategeka ahantu hamwe hafi ingo ziri hafi y'imihanda cyangwa se aho abantu baca, bababwira ko bahatera indabo. Ndibuka ibutare nabonye ahantu bagiye ngo umuntu afite insina z'igitoki munsi y'urugo baratema bararangiza, ubutegetsi buravuga ko bagomba gutema. Sinibuka na byarabaye ku munsi w'umuganda. Ariko noneho ubu muri iki gihe turiho turavuga imyitwarire ya leta ku bijyanye n'uko ifata abaturage, ubwishongozi n'ubwirasi bwa leta n'ubwicanyi. Ariko reka tujye ku kibazo cy'inzara muze twagira mu ngo. Abandi mu bihugu turimo kugeza uyu munsi, abademokrati n'abarepubulike muri Amerika baravuga bati ni amafaranga angahe akwiriye nangahe, abandi bakavuga bati yenda turashaka ko mutayaha abaturage gusa ariko mukayashyira no muri za business, kugira ngo abantu bazakomeza gufa gutunga abakozi babo batazigera bagira igihombo. Tubankuraje cyangwa se tubatere akanyabugabo niba ariko nabyita, cyangwa se agahimbaza musiki kugira ngo ekonomi y'igihugu ikomeze itere imbere. Ariko nibura hari ibyo bumvikanaho ko umunyamerika se cyangwa se umunyaburayi atagomba gupfa yishwe n'inzara. Yewe wari wonavuganaga nawe mu Busuwisi arambwira ati ubuho biramutse bibaye ko n'ibyo kurya bishira mu masoko twarya, bashobora kuduha ibyo kurya bya gisirikari batabye bishobora kudutunga imyaka 15 yo kubaho. U Rwanda turabizi ko ibyo bintu nta bihari, ari no mu gisirikare nabo ubwabo ndabizi ko nabo bashobora kuba bacunga n'ibyo bari buryo uwo munsi, nabo barya bahashye. Umunyarwanda tugiye ku kibazo cy'inzara, wabujije no guhinga munsi y'urugo, uyu munsi akaba asohoka mukubita amasasu. Ubu koko yabaye ari leta itekereza ntiyakabaye yariteganyirije, ariko nyine nk'uko bavugaga inyungu zayo zikaba yenda ziri ahandi, byaba byararenze inkombe ko ubu nta kintu kuvuga ngo tugire inama iri ya leta. Byo birababaje ariko sinzi ko byahari n'icyakora. Ariko mu by'ukuri kuko ndabizi ko bazakumva cyangwa barimo kumva ariko cyane cyane ejo mu gitondo, ubu mu by'ukuri nkiba umuturage ashonje ukamubwira uti ngo hari iminsi 14, Professor Shyaka mukuru w'ubutegetsi president na ko ministre w'ubutegetsi bw'igihugu akaza akavuga ati leta igiye gufata ingamba, uwo muturage azamara kangahe? Ko nabonye hari abavuga ko bamaze kabiri batarya ategereje izo ngamba za leta. Muze twagira mu ngo.
Ntabwo ikibazo cyawe umuntu yabona uko gisubiza kirekana none yiye mu mateka kugira ngo arebe ibyo wabivuze. Ibyo bitaga ibigega n'ibyo bitaga imitiba n'ibindi nk'ibyo ntabwo bikibaho mu Rwanda. Abo bitaga abakungu mu by'ukuri ni abantu babaga bafite nk'ibigega bigeze kuri 4 iwabo, harimo ibishyimbo, harimo amashaza se, harimo n'ibindi ng'ibyo, harimo amasaka, bakagira n'uburyo rimwe na rimwe babika n'ibyo bijumba ku buryo bitazabora, bikaba biri aho ngaho. Abo bifite abakungu nta mukungu kibaho kuko nta n'isambu bakigira mu Rwanda. No kuvuga umwaka w'1960 nyirango ni abanyarwanda batari bageze kuri 3 million cyangwa se nyirango urabaye 12 million. No kuvuga ko ibyo kurya byaragabanutse, abantu bariyongera, amasambu yego isambu ishobora gukura cyangwa se ngo ibe ntoya, ariko nyine ko abantu bayitura no kugenda igabanuka. Abafite isambu aho bahinga ntabwo bagifite imirima minini nk'uko bari bafite ibinini imirima minini bahingagamo amashaza cyangwa se amasaka ibintu byaragabanutse cyane ni ukuvuga iki rero ko kugira ngo byiyongere byagombye impinduka yuko y'imihingire no gushaka ifumbire ifumbire ikagurwa ndetse bagahinga ku buryo budasanzwe kwa ntibahinge kimwe nuko bahingaga ibyo rero umukuru w'igihugu ntabyitayeho kuko numva afite ibindi bakurikiye byo gushaka guhinga hari kimwe n'iby'i Buraya ariko ntihamenye ko abantu badafite n'isambu bahingamo ku misozi bagashaka kuba babirukana aho batuye kugira ngo bahakore ibikorwa bidasanzwe akirengagiza ko abo yirukana bagomba kurya no kugaburira abantu babo muri igihe nacyo cya virus ntabwo yibaza baratungwa n'iki ibyo nabwo bimureba ibyo yumva yagombye gukora ni ugukora nk'abazungu ibyo bakora kugira ngo bamusinye ubu ngubu abantu bashobora gupfa ni benshi abenshi bagiye kwicwa n'agahinda ejo bavuze ko hari umugabo ngo witwikiye mu nzu niba ari kumwe n'umwana we n'umugore we simbizi ariko abantu benshi bamaze kwiheba abandi n'abashatse kurwana n'abapolisi ngo mu Ruhengeri bababujije kugira gufata icyo kunywa ibi ngibi byo kuvuga ko we n'igihugu yashaka indi migambi yo kugira ngo abantu banezerwe babe bagemurirwa nk'uko abo basubisi bakubwiye abasubisi bo babitangiye nyuma y'isi na ko y'intambara y'isi yose abazungu baragarateganya ibyo by'ibyorezo bagiye babiteganyiriza iwacu ntibibaho ntibanemera ko kugira ngo iki kibazo bazagishakire umuti ni ugushaka ingamba zindi sinzi niba abo bazungu ubu ngubu bakwemera kuvuga ko bagiye gushyira ibintu mu ndege ngo bashyire abo bantu bo muri Afurika bashyireho na sisiteme ndetse ku buryo kuba ibiryo byagera ku kibuga cy'indege bakabibasangisha iwabo mu ngo simbizi ngewe numva ikintu yakora
ariko none aho ngaho niho nibaza ko urebye uko twebwe tumeze abo baravuga ati iminsi 14 muri Amerika mu Burayi u Rwanda narwo ruti iminsi 14 badafite n'ahantu bashobora kujya guca icyo gitoki munsi y'urugo
kandi sibyo se tuvuga ibyo tuvuga ngira ngo batubwira kuri iriya babiteze amatwi babyumve neza icyo Kagame akora ibyo bashebuje bamubwira niyo mpamvu ite kuba murata ngo we rwose ngo yagize ibingi abo nabo ni ibisambo kuko abamwigize bavuga bati umuntu wacu ibyo akora byose twebwe turavoma ya Kongo n'ibyo nta bindi nawe rero ko bifite imyungu ni uko bamwugiza ariko bagerwa n'icyo twimbabwira ni mugomba kumenya ko igihugu ari icyanyu imiyoborere uyu mugabo afite mu Rwanda siyo miyoborere yagombye kubaho abashaka gushyiraho imiyoborere myiza arabica niba umuntu akomeje kwitwara gutya murebe igisubizo ese igisubizo ni iki muri yungu ari icyanyu umuntu agashaka kukigira cyangwa n'ibindi byo gufata ibyemezo n'ibindi byo kubikira mu nzu mudashoboye kurya mudashoboye kunywa mudashoboye gusohoka mudashobora kujya n'urwaye abantu bakaba bagiye kuzapfira mu nzu ngo yafashe ingamba mwasohoka bakabakubita insoro kuki mwebwe mudahaguruka ni ukubiri kuki mwumva ko umuntu aza akabakanyaga iwanyu mu rugo rwanyu akabagira ibyo mubaririza mu gihugu cyose akabagira imbwa mu gihugu cyanyu ni ukubiri iki ni ukubera iki uwo muntu yigira akagarara wenyine akica abantu mu gaceceka akabatuka mu gaceceka akavuga ko azabarasa ku mubonye hangu mukamukomera mu mashyi uyu muntu ni igihugu ni iki agakora ibintu nk'ibyo abazungu bakora azi neza ko umuntu atari abazungu ugashobora rero kwifatira indege akigirira akajya ajya kurya iyo ngiyo muri mu bazungu wenda sinzi niba bamwemerera kuba yajyayo ariko we nta kintu bimubwiye icyo bimubwiye ni uko ashimisha abasebuza ati nakoze kimwe n'ibyanyu kandi twabitangiye tubivuga ujya gukaraba bagakaraba mu cyongereza avuga icyongereza abwira rwanda uwo muntu murasa bitaho icyo ashaka ni gukomeza gukoresha u Rwanda abantu bagakomeza kuba abaja niyo ndabwiza ukuri kuko ntabwo abana batoya bashobora kumva wenda ibyo mvuga ariko hari n'abandi babiruta bashobora kubibasobanurira ntabwo twabwira pasiteri Mpyisi cyangwa se mutubwire n'abenzingi nibo bantu nkunze kwibuka cyane cyane bazimenye ingoma ya cami ngo bababwire ko ibikorwa iki gihe ntabwo bihuriye n'ibyo ku ngoma ya cami naba nayo uyu muntu yaje aje mu mwicanyi urukundo rw'igihugu ntarwo afite arabeshya ibye n'umuryango w'isinzi buriya niba wukunda wose mu by'ukuri akize kuko yamaze kunaremye y'ubwikanyi bisa mbese abwongi n'ubwo ndamubwira abantu bamwe akavuga ngo uriya ngo ngabayivugira amagambo ye ariko kuki mutajya mwiza neza amateka y'ubukinyi ngo mumenye umuryango sinzi uwabakagara reka mvugire wabegugire kuzageza aho ari kuwo bitaga mututsi ni ukubera iki mutiga ibyabo ni ukubera iki mwumva ko abami b'abanyiginya tuvuge cyane cyane abahindiro bategetse uko bagombaga gutegeka abo bantu uko bategekiwemo n'abega ubuvuzi bakamwica mwumva ko bizagenda bite nibwo kuki babaramira se ku bintu byerekeranye n'ubutegetsi abo bantu bafite indi virusi iri mu maraso yabo kwica baricanye bica umwami umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo icyenda na gatandatu ibyo murabizi bateza intambara mu gihugu kugira ngo bice uwo mwami bashyireho umwami wabo ni ukuvuga ukomoka ku mukobwa wabo uriya Kanjogera ibyo byose murabizi ntabwo rero aba bantu bafite imbuwe za rubanda ntabwo kagari bafite imbuwe za rubanda ngo babayeho gute ngo ngiki ngo bazanseka ngo ubutegetsi no icyo mukishyiremo n'igihugu ari icyanyu nimukirwanire mugire amahoro ese kuki mudakurikiza biriya bya aba bana bavuga ninde wari waraguze amagambo kurusha umwana w'umusore rero yamaze kuba umugabo imyaka mirongo itatu n'umunani ibyo bagiye baririmba ibyo Kizito yaririmbye ibyo bagenzi be bavuze amagambo yagiye avugwa n'uwitwa Sankara amagambo yagiye avuga n'uwitwa Niyomugabo n'abandi nk'abo ngabo babiri muri bo bamaze gupfa uwitwa Sankara ari mu buroko bavuga ngo iki barababwira bati nimurebe igihugu ni icyanyu twarapfushije baba abahutu n'abatutsi ariko twiyunge turi abanyarwanda twese iyo mvugo ntabwo ushobora kuva mu muntu wa Kagame ntibishoboka we baravuga ati uyu mubwiye ko abatutsi bapfuye gusa kandi mubyemeze ibindi mwaje mpfu ntacyo bimbwiye Kagame nta rukundo afite kuri abanyarwanda nta n'urukundo afite igihugu cyanyu ntabwo ibyo ngibyo mumuvugaho mumushakaho ntabwo muzabibona azashyiraho indi myaka mukomeze mubundabunde igihugu tukibure dutyo umwega akomeze agitegeke kurusha uko abami bategekaga ni ukuvuga ko kutita ku bantu abami ariko ngira ngo bitaga ku bantu bo iyo migaga zwiyuje hake ariko bitaga ku bantu umwami ntiwabivuze ese kuki Kenyatta yita ku bantu be Museveni akita ku bantu be Magufuli akita ku bantu be unakumva yabaye ibindeba ibindeba nibyo badatabuje bazambwira ibibazo rero mubaza hari ubwo wenda ntabisubiza neza uko mubyifuza ariko ngewe
nta n'uburyo bworoshye kugira ngo nta buryo bworoshye cyangwa buri cyangwa nyabwo kuko ni ibibazo nyine bimaze igihe wibaza imyitwarire y'abandi kandi ubona koko kumpinduka cyangwa se badashobora no guhinduka kuko atari n'ubwa mbere kenshi tumaze kubihamagarira ariko nibura ibi bintu bikajya bikumvikana ko batazigira ko batumvise kandi nabo banyarwanda nabo ubwo butumwa bakabwumva na Arab Springs cyangwa se mu Egiputa muri Tunisia hari ibintu byabaye sinibaza ko ari ba Hosni Mubarak n'abandi bari bazi ko ariko bizaba ni byiza ko dukomeza rero mu gihe nta bundi buryo bundi buraboneka nubwo wenda bugikomeza gushakishwa ko n'abanyarwanda bakangurirwa ibyo bintu ntacyo bitwaye
ndagira ngo twumvikane ku byo wita ngo uburyo bundi ntabwo mvuga iby'abo basore ikintu nabona byaba ari ubuse bya wendi vanjiri reka tuvuge amagambo meza bavuze babwira abanyarwanda amagambo aba basore maze kubwira batatu hari n'undi ntibutse izina rye ngira ngo ni umwe wawe niwe wacitse ngo prize mageragere yari mageragere kuki abana bari bafite imyaka tuvuge nk'itatu Kizito ejo bundi Kagame yamwishe afite imyaka mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga ko yavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani
nari mwe ahari nk'aho ngaho
ni ukuvuga ko na rimwe tuvuye na rimwe kuko nibyo byanditse ko ari na rimwe ni ukuvuga ko intambara yateye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda yari afite imyaka icyenda tuvuge ni umwana kuki se we atekereza kurusha twe n'ubuzima, kuki umwana yavutse mu muryango w'abatutsi akabazi ko se yishwe wenda n'abase wabo na ba nyirarume na ba tante bandi nini ibyo ariko akavuga ati kugira ngo ugire igihugu cyiza nubwo twabaza tukamenya ibyaha twakoze tukabyemera tukababarana. Imiryango y'abanyarwanda we niko yita yige hamwe ibabarirane. Ibyo umukuru w'igihugu iryo jambo ryashoboye kumuva mu kanwa. Icya kabiri, niba bamaze kubabarirana nibemere ko bagiye kubaho mu bumwe. Icya gatatu, niba babayeho mu bumwe nibemere ko ari abanyarwanda mbere yo kuba abahutu n'abatutsi. Ni siko abibona, nubwo ntabwo ariko abibona. Aba rero bavuga iyi mvugo nibo bakwiye gutegeka igihugu. Reka namwibutse ko we yagitegetse afite imyaka 37 kandi amaze kwita imbaga. Ngaba rero nibwira ko abo mbwira barabyumva, umugani wa Murundi ngo mbwire gito canje mbwire gito canje na gito canje abwire gito cundi. Urumva? Aba bana mugomba kubaha uburyo bayobora igihugu. Iyo ukomeza kuyobora igihugu dufite umuntu w'umwicanyi mu butegetsi mukabivamo, nta muntu yewe uko ndi mu bwonko bwanjye yewe ntitwagira mu nta muntu wakwica umuntu nk'uyu musore wishejwe ubundi twasomeye misa ku itariki ya 17 y'uku kwezi z'ukwezi gushize ngo hanyuma ngo tuvuge ngo yakomeza gutegeka kuko kasoni abanyarwanda n'abanyarwandakazi bumva bavuga aya magambo nta soni kuko umuntu wica umuntu umeze nk'umumarayika guri, umuntu wica umuntu usenga Imana, umuntu wica umwana n'umugabo w'umusore ufata ishapure akavuga amasengesho, umuntu w'umukirisitu muri nari abantu bakabeshya bakajya mu kiliziya ngo bagiye mu kiliziya ngo iki ngiki batavuze bati reka turwane urugamba wenda tujye dusenga igihe cyose twigana urugero yatanze niba ari ngombwa natwe twice twese turabunze. Uyu muntu ngewe rwose mumbabarire kuba mvuze aya magambo kandi nyirango na Perezida Kagame yanyuze abaye umuntu mwiza yavaho akivana batagombye guteza intambara. Imyaka 25 niba atari n'itandatu irahagije yagombye kuvaho agatanga amahoro mu gihugu, abato bakayobora igihugu cyabo uko babyumva n'uko basigaye babivuga. Ubungubu bamaze gutanga ibitambo byinshi banyarwanda banyarwandakazi. None se muzemera ko abana banyu bakomeza gutegekwa n'uyu muntu koko akoresheje ibintu nk'ibi ngibi? Niba urupfu abishe kubera iyi ngingo corona virus barirwa babarasa ku mihanda kubera ko mugiye gushaka amazi cyangwa se kujya kuyasaka ku muturage barabarasa, nta n'umwe ujya mu muhanda avuga ati yakoze ibara. Abantu baragenda nk'inyamaswa bagera mu bishanga baribwa n'inguna yiryamiye avugana nabo ngabo b'abajura ibana nabo b'abanyamahanga muri aho mwe tamushobora kubabaje mu gihugu cyanyu. Igihugu ni icyanyu, mugomba kukirwanira ku buryo bwose bushoboka. Ibishoboka rero si ibyo kumugomba, si ngombwa ko abantu bose bafata imbunda byo bishoboka. Na n'iyo nabibwiriza nabo bafashe imbunda kubera amaburakindi. Kagame ntabwo ari we wakwigisha abantu uburyo bagomba kwibohoza. Iryo jambo yari arikoresheje ariko ntabwo twashobora gukomeza gutegekwa n'umuntu w'umwicanyi ucisha abantu inzara bakagwa mu ngo zabo babujijwe no guhumeka nk'uko mwabivuze. Nta bigega bikibaho bazarya iki? Icyo atabwira abo bashebuja ngo bazane indege zifite ibiryo babagemurire abasirikare babagemurire. Abasirikare basigaye kureba mu ngo n'abadaso bajya kwica abantu gusa kandi ntabwo bajya mu ngo babashyiriye ibiryo byo kurya. Reka rero ndikiraho kuko ibibazo byanyu birakomeye kugira ngo umuntu abisubize atavuze amagambo akomeye menya byamugora. Hari ubwo nanjye ngira ikintu ntabwo ari ukwiheba ariko numva amagambo mfite ntashobora kwihanganira kuyavuga uko ameze abanyumva bumva mvuga rya yewe ndabasaba imbabazi ariko mvuga ibyo ntekereza numva wenda byatugirira akamaro biramutse atari byo ndasaba abacunga radiyo bazarebe wenda ukuntu babivanamo ariko yewe ni uko byose
urakoze cyane reka dusoza hari yenda byinshi hari abanyarwanda bashobora kuvuga bati ntidushobora kubitwa urusasu ntidushobora kugira kwiteranya na leta ariko mu by'ukuri koko hari ibintu wagarutseho inshuro ebyiri cyangwa se yenda zirenze uvuga uti baravuga bati nzabica nakwica umuntu abantu bakajya hariya bagakoma amashyi ndetse banaseka bananezerewe cyane ariko noneho nicyo nacyo ubwacyo koko wananirwa no gufata imbunda wananirwa no kwicecekera ntukomere amashyi ikibi nibura ko bitangirira naho ngaho nabyo ko Kagame ababyumva ko ari ukwigomeka ku yandi magambo ariko noneho dusoza kuko igihe cyacu gisigaje iminota itari munsi itari hejuru ya 15 ndagira ngo hari umunyakenya wavuga ati virus yaraje yagize neza noneho kuko ubu abantu bose bari mu ngo zabo abakenya bari iwabo ubu ntawe uzajya kwivuza hanze n'amakuru twari dufite yavugaga ko na Kagame ubwe yari hashaka amarandi yo kwivuza ariko hakiri ikibazo cy'abapilote yo uburyo bashobora kuba bafata urugendo cyane cyane ko Kagame ahagurukana n'abantu batari umwe ariko noneho iyo ni amakuru yo tutashoboye natwe kuverifiye ariko tugiye kurikirana n'izina ntashidikanya ko tuzabagezaho mu biganiro bitaha ariko noneho uyu munyakenya aravuga ati abantu bose ni ubabaye bamwe byaducishije bugufi ese twakwiga noneho tukubaka ubuvuzi tugateza ibihugu byacu imbere tukareka kujya twirirwa tubungera amahanga reka ndabizi ko wumva igiswahili ariko turagerageza kubwira n'abandi ibyo ari byo ndagira ngo dusoreze yenda ku butumwa bukwiriye guhabwa ari abanyapolitiki bose ari n'abari mu gihugu ubungubu cyangwa bari hanze kuko ibi nibyo bituma tugeraho ugasanga abantu bategetse barebye mu kirere igihe habaye krize nk'iyi kandi kubera kutiteganyiriza aho usanga ubutunzi bwabo amashuri n'ibindi byose barayobotse y'amahanga ibyo kwita ku gihugu cyabo bikabura ariko igihe cyagera nk'iki ngiki bakaba yenda basanga ari imitagihe badashobora no kugira n'icyo banakora cyatuma basubiza ibintu mu buryo reka wumve uwo munyakenya ubwongaruke dusoza ikiganiro cyacu
hii ugonjwa pia ni mzuri hivi inatufunza adabu kwa sababu sasa hawa wadosi wetu wakiwa wagonjwa wanaenda London wanaenda sijui wapi wanaenda India wanaenda mtaenda wapi sasa mnatibiwa hapa so viongozi we must take care of our health system si kila wakati mtu akiwa mgonjwa anakuwa shipped South Africa anakuwa shipped India anakuwa shipped America hapana we need to fix our health facilities so that you don't go maskini na tajiri coronavirus imesema unakaa kwenyu kwa sababu nobody will accept you in London right now nobody will accept you in India imefungwa mtibu Kenya kama ni surgery tuanze kufanya Kenya kama ni cancer treatment tufanye Kenya kama ni nini tufanye Kenya ya matajiri na maskini si tukue na inchi kuna matajiri wanaenda ngambo maskini wanabakia hapa so hii coronavirus it is an opportunity for us to learn ya kwamba hii system tumekuwa nayo kutoka uhuru since independence ya matajiri kuwa matajiri maskini kuwa maskini unakuta tajiri kukiwa na portal badala ya kuziba portal ananua gari kubwa healthcare badala ya kumake sure kuna oxygen plant kuna enough funding ya healthcare kuna madawa kuna efficiency akikuwa mgonjwa anapelekwa Washington DC hakutaki Washington DC sahi huwezi enda Singapore huwezi enda Italy huwezi enda mahali utakuwa na sisi hapa kama tunakufa na wewe
urumvise rero kandi ubutumwa atanze ubutumwa bukomeye kuba tumva ururimi rw'igiswahili aravuga ko iyi ndwara yaje icyorezo kitagirwa kireba ari umukene ari umukire nenze abayobozi cyangwa se abategetsi bo muri Afurika iyo imihanda yatobotse yabomaguritse aho kugira ngo bakora imihanda ahubwo bakavuga bati reka tugure ibimodoka binini bishobora guca kuri iyo mihanda yatobaguritse aho kugira ngo bakore icyatuma abantu bose bakomeza kuhaca bakavuga ko nyine ubu nta gihugu kigukeneye hanze nabo bararwana n'iby'iwabo ari mu Butaliyani Washington mu Bwongereza muri India na South Africa badashobora kwakira arabwira Abanyakenya kandi Abanyakenya bo bafite uko bameze kuruta uko tumeze arabwira ati mureke twite ku by'iwacu dukore iwacu tuvugurire iwacu duteze imbere iwacu niba turi mu kibazo tukibe mu kibazo hamwe bikaba bitandukanye rero nibyo muriho mubona mu Rwanda aho kugira ngo bifatanye mu kibazo hamwe ari Kagame ari mu gihugu ntasohoka umuturage arimo arashaka kubaho yarangiza bakavuga bati reka ahubwo tubihimureho n'ubundi tubereke yuko igikorwa nabyita igikorono cyangwa se akarengane ntikarangiye ikibazo turimo ntabwo gihagije koko ku buryo noneho twongeraho n'izi mpfu kandi muziko no gushyingura ubwabyo byahindutse murabizi ko amasoko atazarema kubera iyo migani izo ngamba zashyizweho na leta umuturage arabahate kuki mutareba mukavuga muti ni twebwe twateje ibi byago yaba dufite ibyo kurya twababwira ati mugube mu rugo nk'uko bavuga guta abasirikare bakabaye babizana hagati aho rero ndagira ngo hari petition nabonye irimo ica kuri iri online ivuga ngo ibihugu byo hanze bibabarirwa imyenda ko byibikene ngo bibabarirwa imyenda hari umuntu wayitangije ngo ibihugu byikene cyane ngo bibabarirwa imyenda mu by'ukuri jyewe sinifuza ko nk'igihugu nk'u Rwanda cyababarirwa imyenda kuko nubwo bayibabarira ntabwo bizajya mu baturage bifite ahandi bizajya none usoza cyangwa se ubutumwa bwawe busoza kuko igihe cyo kiraturangiranye kandi ibyo kuganira ni byinshi ariko byose nashaka ko iyi ngingo ariyo yonyine tuganiraho abanyarwanda cyangwa se n'abandi uriya mu Kenya yabavugiye ibintu ariko turabizi ko nta kizahinduka ndetse n'uyu munsi ubwo ndavuga ku bwa FPL ntabwo ntibizere ko ari kizahinduka kuko bageze amahirwe yo kubihira ntibabikose none ubu turimo turajya ku cyumweru ndetse nibo bamaze iminsi itatu yonyine bitangiye haracyari iminsi icumi kugira ngo badohore nta ufite icyizere niba azaba gihari bamwe koko baziyahurira muri ayo mazu abandi bajye hari ingona zibarye nk'uko nawe wagiye ubivuga ariko ibi bintu byagiye biterwa na leta mbi yaba yarashyizeho ingamba hakiri kare yenda baba bafite uburyo bwo kurwana nabyo guhangana nabyo nk'uko abo mu Busuwisi babitubwiraga nk'uko muri Amerika aho turi tubona babyitwayemo bakubwira bati guma mu nzu ugende hanze ruko nakabuza iki gikujyana ari ikintu cyangombwa ariko ntibakurasa ntabwo bakurasa ahubwo bavuga bati aho wajyaga turahafunga ariko ntabwo bakurasa none nyakubahwa twagira mungu rero ubu tukaba turimo dusoza ikiganiro ndagira ngo uhe umwanya wo kugira ngo utange ubutumwa sinzi ngo urabuha abanyarwanda wabahaye bihagije ariko iriya leta iyo myitwarire ntabwo yenda ntabwo bazahindura ariko bazakumva nibura icyo ngicyo cyo ntibazagisubiza inyuma ndagira ngo uhe umwanya dusoza iki kiganiro yenda ibindi tuzabigarukaho ikindi gihe waragarutse n'utwemerera ukaza kwifatanya natwe nubwo amasaha yacu abagoye ariko ubutumwa wumva byo utavuze kandi wifuza gutanga ubutumwa haba kuri abaturage nk'uko wabivuze cyangwa se n'iriya leta reka ngo hakanya dusoze ikiganiro cyacu niba hari ubutumwa washaka kwifuza guha umunyarwanda
mbere y'ubutumwa ndagira ngo mbanze uko umubwira tuzanyumva shimire umunyakinyamagambo yavuze kandi na hano iburaya niko babibona hari umudamu witwa ngo ni madamu Le Pen afite ishyaka rye ry'abakonservateri ubwo mu kinyarwanda sinzi uko umuntu yabivuga ni iby'abantu bafite ibitekerezo byo gushaka gusa gukomera ku mibereho myiza ya bene wabo y'abazungu ibindi batabyitayeho ejo nyine yaravuze ati niyamye abanyafurika bashobora gukoresha uburyo bwose ngo baje kwivuza mu bitaro hano i Burayi ijambo yavuze ni ijambo rikomeye kuko ni ryari riri ryamaze umunota abivuga ariko yaravuze ati mu mazi imyaka 60 nta hopitari nziza mufite yo kuba mwakwivurizamo nuko nyine tuzara none muzaca kwinje mwubake hopitali muzajya mujya mu murwayi yakuza inahangaha musize abaturage bapfa mukaza kwivuza n'umunya kinyeriwe n'ijya vuga ngira ngo ibintu byo kuvuga ngo arazana amajyambere mu bihugu baranga kuzana amajyambere yabo abantu b'ibisambo barafite za pare hose abo bakagame ntabo badafite amazu haba za Boston haba se ni za California mu mijyi wenda ya Los Angeles cyangwa se ahandi nuko nyine ubukire bafite amafaranga mu mabanki Kagame bamuvuga ko yagiye muri bimwe bya muzaniza za paradizo z'amabanki sinamiye wabitse amafaranga bagiye biba muri Congo ibyo abanyarwanda ntabo babyitayeho umusozi wangiriwe mu wundi nuko ngira ngo asubira mu ijambo navuze ntabwo abanyarwanda twakomeza kubaho dutya cyane cyane ngewe kintera agahinda n'abana batamenye amateka twabayemo bayabwirwa iki gihe kikaba cyari kigeze ko nabo bagomba kwimenya no kumenya rubanda bakayobora igihugu ariko hakaba haraje kwitandukamo kabutindi yewe Perezida Kagame n'abamukunda bambabarize ndavuga uko mbitekereza njye mbona kubera ibyaha yakoze bikomeye cyane by'ubwicanyi yica inshuti ze yica ndetse n'abavandimwe bo bafitanye amaraso b'ababyara babo ntabwo nabura kuvuga ko umwami Kigeli yategetse u Rwanda yararutegetse uko yashyinguwe mwarabibonye nta n'umwana we cyangwa se umudamu we washobora kuba yamuherekeza bafitanye amasano na Kigeli yaramugiriye neza igihe yari ari Kampala ariko ibyo ntababyitayeho ibyo abantu bamugiriye neza ntabyitaho ibya Rwanda ntabyitaho we nibye no gukomeza gufata igihugu nk'aho ari umurage wa se banyarwanda rero banyarwandakazi nongere mbabwire nimwicengezemo ko igihugu ari icyayo icyo ni cyo kintu cya mbere icya kabiri nimwishyiremo ibitekerezo ubu bisigaye bitangwa n'abato nimugorore imitima yanyu mumenye ko abanyarwanda bahemukiranye ariko muvuge muti turi abanyarwanda ibyo ari byo byose tugomba kubana kimwe tukabaho kinyarwanda ntabwo numva ko amabwiriza nako amagambo yavuzwe n'umwana niko nkomeza ku mwana kuri jye wenda niko ndibona yatanzwe n'umunyarwanda witwa Kizito na bagenzi be ko abantu bemera ibyaha bakoze bakabyicuza bagashyira hamwe bakaba abanyarwanda bakabana mu mahoro kandi bakemera Imana niyo mutemere by'uyu mutagatifu yavuze kandi mukaba mutanabirwanira niyo mwemera mugatanga ibitambo muzagende mupfunge umufunge rwose babwize ukuri ntabwo umuntu umwe nk'uriya yazanye ngo yemeze ku banyarwanda bose miliyoni 12 yice avuye ko ashobora no kwica umuntu igihe ashakiye kandi ko kakanabica mwese mukabunda ibyo bintu bigomba kubavamo iyo mentalite niba ariko bayita iyo myitwarire yanyu igomba kuvaho umuntu n'umwereka imiti mujye hanze mujye muze tujye mu mihanda tumubwire ko igihugu ari icyacu azarasa rimwe abantu bapfe ku munsi wa kabiri ntabwo azarasa azaba yatorotse yewe nta yindi nta bindi ngomba kwigisha n'ibyo ngibyo za revolusiyo zabayeho ariko zijyana n'igihe cyabyo n'indi revolusiyo igomba kubaho tukikiza ubutegetsi dukandamiza dukorera ibibi utusufungira mu mazu buduteza indi virusi y'ubutegetsi aho kugira ngo adukize virusi ngo bita ngo ni coronavirus ya 2019 nkaba rero ngiye ndangije ahangaha na yandi magambo mbona navuga kereka niba wumva hari icyo naba nibagiwe ukaba wakinyibutsa nkagira ikintu uvugaho murakoze
oye urakoze cyane ahubwo nagira ngo gusinyemerere mu by'ukuri nkurikije nk'uko nabivuze ubunararibonye ndetse na n'ubumenyi bw'akarere na ngusabe ko twaza kongera yenda mu gihe cy'ukwezi kitari kera cyane yenda twe gukomeza amajoro yawe tuyacamo kabiri kuko hari byinshi numva twaganira birenze n'iki cyorezo ubwacyo ariko na nifuje ko udufasha kuri iyi report kuri iki gisubizo kuri corona ariko hari byinshi twakomeza kuganira niba unyemereye nkazongera nkagutumira waba ungiriye neza hasigaye nkagusezera kugira ngo n'ubundi nawe ugire igihe gito cyo kuruhuka ariko nge nifuza ko tuva kuri iyi ngingo gusa ibindi byinshi wabivuze kandi byumvikanye neza njyewe ndumva icyo nari nifuje ari iki ngiki kandi ngushimire ugusa unyemerere niba uzagaruka aya masaha aragoye ariko byaba byiza twongeye gusubira mu misteri yagera cyane
yewe ndagira mbikwemerere ubwire ko aya masaha ntacyarwaye kuko abo tubwira n'abanyarwanda bene wacu murakoze cyane nanyi nabashimiye kuba mwazimiye
oya niwe dushimiye yari premier ministre Faustine Twagiramungu yenda nongereho waciye igihe akaba yari tuganiriza ku bijyanye n'imyitwarire ya leta y'u Rwanda muri iki gihe y'iki cyorezo cya corona virus arakoze cyane rero ikiganiro cyacu ntabwo turi bujye mu zindi ngingo nicyo tari twifuje kuganira reka ubutaha nk'uko abitwemereye tuzongere tumutumire muri gahunda z'ibiganiro byacu hari byinshi nshaka ko tuzaganira nawe birimo irisenyerwa ry'abaturage kandi basenyerwa nyine badafite aho bajya muri iki gihe ubwo bavuga ko bari mu bihe bikomeye tukazabaye na twanagaruka no kuri ubu bwicanyi bwihariye harimo ari ubu bukorerwa abanyarwanda muri rusange cyangwa se ubwagiye gukorerwa abanyarwanda ubona ko bari nakwita targeted nkaba Kizito Mihigo n'abandi ibyo byose tukaba tuzabigarukaho ndetse na politike zindi zikomeje kugaragaramo ibintu bidasanzwe harimo ubumenyi bukeya niba ariko nabyita cyangwa se ari kwirengagiza biri muri iriya leta ibyo rero byose tukaba tuzongera kubiganira mu gihe kitari cyakera nkuko avuze ko amasaha ntacyo mutwaye ndabizi ko mfite topics nyinshi twaganira arakoze cyane kandi na mwadukurikiye ubwo n'abazadukurikira ejo kuri YouTube mwese ndabashimiye ndetse ubwo murara harya naho mugiye kuryama n'igitondo cyiza aho bukeye urakoze muzetu agira Mungu kwifatanya natwe muri ikiganiro
yakoze nami bamwagiye
akoze cyane
hari inzira nyayo Come at